نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ليلو غمبيلي مبوغ مياتو تكايتو غمبلانا انكاني يو كوزن دي أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه نبو غمبيلي تكايتو غيانانا بانكاني يو كوزن دي كدالي ليكا كويني كويني كميني Abu Ubaida ibn Jarrah radiyallahu anhu adalinako antu abu najran adalwa islam anaza bula kwantu mi sallallahu alayhi wa sallam ndikumpe mpantu mi sallallahu alayhi wa sallam kuti awatumi zile muntemu ndi odalilika muntu okulupilika amene anga mwapunzitse din tumi sallallahu alayhi wa sallam adawuza antu kumene wonina kuti ndithudi zivute zitani ndidzakutumizirani inuyo rajulan aminan munthu okhulupilika odalilika kwambiri haqqal amin kudalilika kwenikweni banthawiyo masahaba radiyallahu anhum omwe adalipo panthawi imeneyo onse wina aliyese payekha payekha ankalakalaka kuti alandile nkhani yabwinoyi kuchokera kwa mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndi wina aliyense ane ndi chiyembekezo bola andisankhe ine bola andisankhe ine kenaka patandisankha nthawi mtumiki sallallahu alaihi wasallam ndi mmene ankamusankha sahaba uyu amene akutchedwa kuti Abu Ubaida ibn Jarrah radiyallahu anhu adamusankha iyeyi kuti apite kwa anthu aku Najran ndi kukawaphunzitsa din kukawaphunzitsa chisilamu Abu Ubaida radiyallahu anhu atayimilira kuti adzichoka tsopano wayima watumidwa afuna anyamuka adzipita mtumiki sallallahu alaihi wasallam anamuza mawu onena kuti adosati adamuza iye koma mtumiki sallallahu alaihi wasallam adazawuza masahaba radiyallahu anhum amene adali pamenepo kunena kuti munthu uyu ndi odalilika wapaderadera ali ndi kudalilika kwapaderadera kumene sikungapezeke mwa wina aliyense mu umma uno iyitu ndi hadith imene tikapeze mu chitabu chija chochedwa Sahihul Bukhari ndipo ikuyambira pa hadith 3480 kukafika mpaka na pa 3481 tizindikile ishi khalidwe losonyeza kudalilika sikuti linali mwa Ubaida ibn Jarrah radiyallahu anhu yekha ya koma ishishishi chinali mwa sahaba wina aliyense zimezi uliphunzitsa unena kuti sahaba wina aliyense anali wodalilika anali wokhulupilika anali woti ndi wodalilika ndi wogwiritsitsa ndi munthu woti akhoza kudalilidwa komabe tizindikile unali pamwamba pa munthu wakhalidwe labwino pamakhalaso wina woposera ameneyo ndiye chimodzimodziso kwalite imeneyi khalidwe limene lili lodalilikali shida ali chizindikilo cha masahaba radiyallahu anhum onse wina aliyense adali nacho komabe ifoja kuti khalidwe lilinali lapamwamba kwambiri kwa Abu Ubaida radiyallahu anhum ndifoja ake tupeza kuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adampatsa udindo wapadera ngati umenewo kuti apita akatumikile din kwa anthu amenewa amene ankachokera ku Najran amene adafunitsitsa ndi kumpempha mtumiki sallallahu alaihi wasallam kuti awapatse munthu amene ali odalilika amene akaphunzitse dini izinzuri pasaphunziro kuti pachina chilichonse tatiye ntiyanganeni munthu amene tikumuona kuti ndi wodalilika munthu amene mwa iyeyo muli utsogoleri muli chikhalidwe chifukwa ilmu ya din imakongola imakhala bwino ngati munthu amene ali ndi diniyo angamagwiritse ntchito ilmu imene ali nayo posagwiritse ntchito ilmu imene ali nayo munjira imene ili yolakwika njira imene ili yonyezera anthu ena yotukwana anthu ena ye chisilamu chimatiphunzitsa kumuyankhula munthu mwaulemu kufikitsa uthenga mwaulemu njiwalinga joti muntu amene tikumfikitsira uthengawo uthengawo aulandile kuchokera pasi pa ntima silingamunyoze silingamunoni silingamunene silingamuweluze iyani koma tikamuuza mwachilungamo tikamuuza modeka mwantima basi moti yeyo amvetsetse ndiye kuti uthenga uja uzakhala wolandilika iye uja azakhala wokonzeka kuwulandira uthenga wina uliwonse umene ife tikumpasa koma ngati tingampitire mwamwano tingampitire monyoza tingandzene kumbali tizindikire una kuti pali kuthekera kuti tizapeza mkwiyo wa Allah subhanahu wa ta'ala ife sitikudziwa ubale umene ulipo pakati pa iyeyo ndi Allah subhanahu wa ta'ala ndiye tidzamkumudwisa iye Allah subhanahu wa ta'ala ndikutipasa chilango china chake yesi ngakhale pa dziko lapasi pompano Allah subhanahu wa ta'ala akuza kutipasa chilango china chake timpempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti atipase mtima wolemekezana atipase mtima umene masahaba radhiyallahu anhum adali nawo masahaba adali wolemekezana palibe tsiku ndi imodzi imene anakukana malaya limene anatukwanizana ndi shani lero lino masheikh kusiyana siyana amakhala akunyoza ukhala ndi mtima wonyoza kwanyoza anthu ena yet kumene kukumakhala kuziyeretsa kuzitenga ukhala wapamwamba pomwe Allah subhanahu wa ta'ala akutuzanani fala tuzaku anfusakum musazida musazidenge nokha ukhala anthu oyela umaso wa Allah subhanahu wa ta'ala yetudi Allah subhanahu wa ta'ala huwa a'lamu bimani ittaqa Allah subhanahu wa ta'ala ndamina amadziwitsitsa munthu yemwe ali ndi takwa ndi tikamanyoza anthu ena kwatenga anthu ena ukhala apasi kwatenga anthu ena ukhala mbuli tizindikile unena kuti zikhoza kutipasa mavuto pa tsiku lina lake mpempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti atipase mtima wolemekeza malamulo a Allah subhanahu wa ta'ala kukonda sunna ya mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndi kutsatila umoyo umene masahaba radhiyallahu anhum adali nawo makhalidwe amene masahaba radhiyallahu anhum ankashita.